downloaded from my love music.com.
Mr. Wonders on board.
The party do loose.
Same biz on this one.
Sada, Sada.
1G, 1G, so.
DJ Shanti Akacha.
Skywars Music with the building. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Well, if we go down low, Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Well, if we break it, Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo.
Yeah, boy.
Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo.
Why do you lose? Wait, 24 saving. Kumachacha mula fulu. Kubu wakupangwa na sana. Bakaifu bafuwa finishana. Kuntoka piribu kakuntoka ku. Malangi katansi katitika nyaku. Ningini nangufeni mfungutuka. Kupanga bufela ya makwata. Tiaba kulika vela chapapa. 24 7 kumachacha. Na bagai gayala tule titikapa. Kufuwa femula nukudwa na sana.
Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Well, if we go down low, Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Well, if the water's on board, Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Bakushana 24-7 Tungila muma zule loku wela kuma 7 24-7 Tula ikonta ulangati si uziwa dansi uziwa ti uzakaula. I like that 1G dance. Filefo by ipili ulanga wali na gas. Bakushana fumia bwensoni. Wisaka mana olo wimia wakai inkoni. Wawana body ya magineti. The way you twerk it in kupasha na magileti. He dance ya mabaya. Zipakushana 24-7 we let up with yashi. Bakushana 24-7. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Well, if we go down low, Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Well, if we break it, Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Bakushana 24-7 Tungila muma zule loku wela kuma 11. Tubika po ma dance aya pusa nako. Chaleni mwisho noti fundu trumi pusa nako. Tufoya ama kilo aya shanisha. Gaya dipa dance flow kwa chaleni panika.
Zimbi tufoya vya bashana ifu 24-7 ika. Kuma chata bagaya fulu fulu. Na wabuka wapanga bufela shisha. Chapanga bwata na kwa chapa. Ima kilo tufoya kukontoka.
Bakushana 24-7. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Well, if we go down low, Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Well, if we break it, Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Bakushana 24 saving. Hala Queen Gilamo. Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo.
Yeah, boy.
Hala Queen Gilamo.
Hili John Sefe dancing with Queen Gilamo.
Sada.